Nasikia wanakam wako wapi?
Wako wapi?
Wako wapi? Wanajisifu wako nazo ziko wapi?
Ziko wapi?
Ziko wapi?
Cheza chini, cheza chini. Cheza chini.
Ai, ai.
Itabidi wamecheza chini.
Wo.
Cheza chini,
cheza chini.
Cheza chini.
Ai, ai.
Itabidi wamecheza chini.
Wo. I heard they say they coming where they at?
Where they at?
They say they got cash where they cash at?
Cash at.
They speak a lot of rubbish, trash price, real niggas. Lay low, they don't know who to trust, Domi gang. And my fam, gang bang. We like to keep it simple, we the humble gang. We like to keep the cash fixed with some rubber bands. Spend the cash, get it back, put it in a backpack. Urgent, dandy, icky, my tongue on your boy. You listening to me, boy, I'm the right voice. You really like me, whoa. Right choice, right boy, right voice. Music is my right choice, R.A. I started from the bottom, now kumbuka. I'm now rolling with Swale to kick a funga. I know they see me winning, hata macho wakifunga. Nikona Ike, see shiki calls like a dunda. Nasikia wanakam, wako wapi?
Wako wapi?
Wako wapi? Wanajisifu, wako nazo, ziko wapi?
Ziko wapi?
Ziko wapi?
Cheza chini,
cheza chini.
Cheza chini.
Ai, ai.
Itabidi wamecheza chini.
Whoa.
Cheza chini,
cheza chini.
Cheza chini.
Ai, ai.
Itabidi wamecheza chini.
Whoa.
Cheza chini.
Cheza chini.
Chini. On my mind, nina dreams more than 1 million. Hapana leta hiyo maringo ya 2 shillings. Nikipata chance, miu wanga nina run with it. Na make sure wamewali. Nengiza tension wanadhani wako Somali. Na shikana na gaveli tufiche sirikali. Jumindo baba ya uliza waititu na jua kali. Hey, you say that miyo me neck. Went from being big to being bigger. Mini Firefox, suta dhani Mozilla. Nikumada hizi beats, call me serial killer. Swash gang. It's a deal, it's a life. Ask them who is sharper than the knife. I crack them. Come on, you go on my side. I run them from people lady side.
Nasikia wanakam, wako wapi?
Wako wapi?
Wako wapi? Wanajisifu, wako nazo, ziko wapi?
Ziko wapi?
Ziko wapi?
Cheza chini,
cheza chini.
Cheza chini.
Ai, ai.
Itabidi wamecheza chini.
Whoa.
Cheza chini,
cheza chini.
Cheza chini.
Ai, ai.
Itabidi wamecheza chini.
Whoa. Aye, aye, our dandy dandy, aye. Aye, aye, Matangoni, Matangoni boy.
Swale Jeffo, Kitale in the building. Yeah, Swash Gun.
Nasikia wanakam, wako
wapi? Cheza chini, cheza chini,
cheza chini. Aye, aye,
aye, you do cheza chini.
Nasikia wanakam, wako
wapi? Cheza chini,
cheza chini. Aye, aye,
aye, you do cheza chini.